Trey Rocks. Fra.
Dash.
Fra.
Hambado. Deep back.
Fire attack.
Ha. Wow, this your man.
Set this butterfly.
And just let we go.
All girls never had up in me.
Straight out. ZPushUp.com.
Bad others never storm. Believe in me. I am who I am. All because of them. I gotta say thank you. Thank you.
Thanks a lot, Joe.
Thank you.
Nacho kapatali sinza fomela ngandiyo mudelele. I'm ready for anything if on digwela vindigwele. Abandine boss monga sinze shiwele wele. I've seen the other part of life monga ni kujele. Sivali mkwa pata banaba faka muchive. Life ni race but we no funika upive. Sky chain the limit continue zifa kapu. Napaja pe ukumba one doza kafikapu. They never knew life yanga iza chinda chepa ngono. Bakari yeso maka na bapiti sama pomo. Big up kugonse vana lenga ni chitike. Muzafa chena pipi ngofuna tini putike. Ndali kubuke chikoto memu moyo. Insolo kwentu kano mumu lomo. Ziali kwenda zintu nenga ndali loyo. Moyo kuchisanga nkuri kinta kukamboyo. No support me alivo ma negative. Kunditanda kweva nenga kuma nebative. Ziala ngene kuno kachilo kubiola. Mundaka zoti odi ndi sole kubola. Vali kundi seka waka seka waka tala. Ndaka fugama okumu komba katala. Ndichite ameni zeti no bubunu. Sonda no mima mchandi vonyi vonyu.
Kwa kituofu ni nabira basini. Vama iwani usa jaisi ya vama sini. 2014 ina shooting ana video. Ina mbeka party kose kuma radio. Kerele ya nifaka batopu. Devo under my feet ya ni wini sakapu. Mr. Lewigo manikwidi legend to today. We still go DNA team unisi. Tumapanga chongo na vena bauzi. Rest in peace IK. Hope girl ulili voi uli okay.
Never had up in me. Bad others never storm. Believe in me. I am who I am. All because of them. I gotta say thank you. Thank you. Thank you.
Oh.
Thank you.
Wenasiwa na piri vepeni na chosa nyimbo. Hapa ni viflo wangapa tupipari njembo. Wonse wanikonda wewa zonda ni makembo. Famous tijira na mitengo za mamango. Mulimbe na chochea leta manager the wiko. Playlist effect ingati zeki salipo. Hamzeti no yes. Kufika pano uzafanika 100 years. Kisiye tipiteko, njiwe chape chiteko. Magero wani kwera ngati kwepe pafindeko. Mafesti siwa na birive wenze na chimeko. Hapa chape chitika, hazeti tizi butterfly, manje ni nafika.
1994, the king was born. Bouncing baby boys in our nitea po. 2-3, nalimba koka nyimbo. Kupunzi lako flow, ame beating up low echo. 2-9, napanga chongo. Wanita captain, monga tine cheka tongo. Ziko kuliba achaba fake. Bese kuniteki lila monga jine break. Yapa mache nili sweet. Monga cake. Sibanga fike pali ini. Forget MJ Morphe still my big boss. Jesse Sakala. Thanks for the job.
Jine mundu chabe sometimes shimani baba. Through the pain that I've been through. The hate that I've gone through. Mweresa kuliba nzanga kuliba nani tandizapo. Zemslewe simukuka sembe cheni na funtiapo. Bende napanga baba kisa ni kaloto. Kwele napanga kulibonsa unani believer not gero but natyash. Gati nilipo baba nikamba nikatokapo. Seba nikamba gati nilipo balipe hope not chete future hope. Vera mutima manje wa shota kwenze kwa drama na vena chifres. Seba believer not kuleka balipe hope palules. Noti pa chesti pa tupa ziba usarezela tia pushin. Tasha mulungu paliche light gati nareka basa kaziba yeah.
Yeah. In a long journey, others try to pull me down, others try to lift me up. No matter how good or bad you are, you can never be loved by everyone. That's how life is. So thanks, everyone who has been supportive in this journey. Big ups to every artist who has made it in my diary part one. Diary continues.
Oh yeah. No one does it better than Mr. Drought. Mr. Drought. Mr. Drought. Drought. Ndiyapanga beat. Ndiyapanga beat. Ndiyapanga beat.